habboon habboon soo boqolo bishaaradi axdiga bishii 7aad ee balantaan lahay wax baajiya ka dhaw yaryadaasi waxay ka mid yihiin heesta ballan waa codkii iyo weliba la xakii maxamed siciid bike iyo yaryadii abwaan axmed garaaxo waa muusikii furun leh iyo laabsaalo xaydin leh ka ta shakiila
habboon soo boqol bisharadi ahdiga bishi todoba balantaan lahayn wahbatiya kado habon sobqolo bisharadi ahdiga bishi todoba balantaan lahayn wahbatiya kado sharadi ahdiga bishi todoba balantaan lahayn wahbatiya kado balantaan lahayn wahbatiya kado